Ndaba no banda dzoka magambi ndiyandi hao masindo kwa yanka funa ndibangekezewe Mama ndikadzoka I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah I think it's true me and my friends were cool Goma vano sidi chira I gotta look for you Ukadaligira sendifira I got plans for you
Kakuti tete unali kuti ndi masaka yu Ndinyamulera ndi tengele kwanu Ugandi tete ma blunt style yomwe ukufuna Zimene zozo ndi zimene ine ndi mafuna Kupando kala nawe ndi madiwa swimpuma Uma samalila fam ndi kutipula Uma ziwa kuti maa muna ndi ntumba Tira ziwa na ndira ziwa uyo ndi sunga Ndika dzuga Ndiwe number one Uma ndiwele ngela ma stress ndi kupanga mainasi Ndi mango banga zaiwe Olong kakalasi Ndi kubanga zaiwe Ndi mango banga zaiwe
Mama ndikadzuka I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah I think it's true Me and my friends were cool Goma bando sidi chira I gotta look for you Ukadaligira sendifira I got plans for you I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah, I think it's true Me and my friends were cool Goma vano sidi chira I gotta look for you Ukadaligira sendifira I got plans for you Yeah, Uma ndisamala ndikadwala Kunde merera ndikakala Uma ndibagira ndikabala Kundele merera kavanja Koko sakanga di fugitive Koko sakanga di 5-0 Andu waka ndipezera ndilibira Iwe ndijiwona maso Uma ndibangita hipa boy After ndikara na danso Nkaze ndimadziwa ndikwa pula Ndika kuma zaba dance floor I can never fuck my cash flow I'd rather fuck some nice hoes Since I see you gonna hustle Dola zambiri ndi love goals Ndodziwa deda makukonda kwa masindi vanga sanje bola nane makukonda nso Ndodziwa ndiwe hule kwa masindi danda ula nka kupeza ndi kukoka nso
Ama kufuna ambili ndi makufuna kwa mbili sindi so wakantu uka kala po Ndendi nakwa kuti umatoka ndi kupangile hazako wote uzitoka na wo Ulipo weka wopiki sana na iye Umangu bwela olo ndita toka lai Ndugu seva mua gauntia ndima waine Iwe ungu seva mwe waine Ama kufuna ambili ndi makufuna kwa mbili sindi so wakantu uka kala po Ndendi nakwa kuti umatoka ndi kupangile hazako